umuhango wo kwizihiza umunsi w'intwari witabiriwe n'abayobozi bakuru b'u Rwanda barimo Perezida Paul Kagame ni umuhango utarengeje iminota 15 usibye gushyira indabo ahubatse ikimenyetso cy'ubutwari byakozwe na Perezida Paul Kagame ndetse n'uhagarariye imiryango n'ibihugu byabo mu Rwanda Ambasaderi Kabonero Richard nyuma ya saa sita abo mu miryango y'intwari ishyinguwe i Remera ku gicumbi cy'intwari baje nabo gushyira indabo ku miryango yabo ni ku nshuro ya kabiri kwibuka umunsi w'intwari bikorwa mu byiciro bibiri ikibanzirizwa n'abayobozi bakuru ndetse n'icy'abagize imiryango y'intwari ishyinguye ku gicumbi cy'intwari Remera nabo baza nyuma gushyira indabo ku babo Minisitiri wa Siporo n'Umuco Uwacu Julienne yabisobanuriye itangazamakuru
muri uyu muhango dukora nyakubahwa Perezida wa Repubulika araza akabahagarariye abanyarwanda bose agakora icyo kimenyetso mu izina rya twese ariko ntibyambura uburenganzira abo muri iyo miryango y'intwari kuba nabo baza bakabikora
Muri uyu muhango hongiye kumvikana ko nta mwihariko abo mu miryango y'intwari cyangwa n'intwari zikiriho bazakorerwa mu rwego rwo kubafasha. Minisitiri Uwacu Julienne avuga ko aba bantu badakwiye guhabwa akato ko bakwiye gufashwa nk'abandi banyarwanda.
Umwihariko nuko babyaye iyo miryango yabyaye cyangwa yavutse mu intwari ni umwihariko ukomeye. Naho ibindi kubijyanye n'ubuzima ntabwo dushobora kubaha akato ngo tubashyire ahantu habo hihariye bagomba kubana n'abandi bakaba nk'abandi banyarwanda ibibazo byabo tukabikemura nk'uko dufasha n'abandi banyarwanda kubikemura muri gahunda zitandukanye z'igihugu
kugeza ubu mu Rwanda intwari zemejwe ziragira kuri 53 harimo izigera kuri 40 z'abakiriho Intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu Imanzi Imena n'Ingenzi urwego rw'Imanzi ni rwo rushyirwamo abantu batabarutse badateshutse ku butwari nk'uko bisobanurwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe nta muntu ukiriho ushyirwa muri uru rwego ubuki cyiciro kirimo umusirikare utazwi uhagarariye ubutwari bw'abaguye ku ntambara yo kubohora u Rwanda hamwe na General Fred Rwigema wayoboye urugamba kwikubitira urwego rw'Imena rugaragaramo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa rwa Gasana Michel madame Uwiringiyimana gata wabaye ministre w'intebe mu mwaka w'1993 akaza kwitwa muri genocide n'itegeka Félicité wituwe muri cyahoze ari prefecture ya Gisenyi mu gihe cya genocide yanze gusiga abatutsi bari bamuhungiye yeho harimo n'intwari z'abahoze ari abanyeshuri bigaga Inyange mu mwaka w'1997 basabwe n'abacengezi kwitandukanya abahutu bakajya ukwabo n'abatutsi muri uyu mwaka babyanga bakicwa n'abacengezi 40 muri bo baracyariho abandi 7 bishwe icyo gihe Imena n'Ingenzi ni inzego ebyiri zishobora gushyirwamo abantu bakiriho ariko kugeza ubu ngo nta muntu urashyirwa mu ngenzi ngo ubushakashatsi buracyakomeje nk'uko byasobanuye na Bwana Habumuremyi Pierre Damien umuyobozi w'uru rwego
ubu dufite abakandida barenga 200 abo bakandida barenga 200 barimo barakorwaho ubushakashatsi hari ibyiciro bitandukanye hari ibyiciro by'abagomba guhabwa kuba intwari z'igihugu ariko hari n'abagomba guhabwa imidari bavuga hari n'abagomba guhabwa impeta biterwa n'icyiciro cyaburi rwego icyiciro cy'intwari ni icyiciro gihebuje
ibyiciro by'intwari byinshi bigaragaramo abakoze akazi ko kwagura igihugu no kurinda igihugu ariko Minisitiri Uwacu Julienne ushinzwe umuco na siporo avuga ko mu bihe bizaza hashobora kuzaboneka intwari mu bindi byiciro by'abanyarwanda bagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa
uyu munsi haramutse habonetse nk'umunyarwanda ukora ubushakashatsi akavumbura urukingo rw'indwara yugarije abanyarwanda icyo gihe aba yakoze igikorwa gikomeye kizagira akamara abanyarwanda ashobora kuba intwari mu cyiciro cy'abaganga umunyeshuri cyangwa umuhinzi cyangwa umuntu ushinzwe umutekano cyangwa umurezi uwo ari we wese cyangwa umunyamakuru kuba intwari rero biraharanirwa birashoboka kandi umuntu ashobora kubigeraho aho yaba ari hose
Umunsi w'intwari wizihijwe kuri uyu wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri ubaye ku nshuro ya 22 usibye ibikorwa byo gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari kiri Remera mu karere ka Gasabo cyakozwe n'abayobozi bakuru na bamwe mu miryango y'intwari zashyinguwe ubundi ibindi bikorwa byose byo kwizihiza uyu munsi byabereye mu midugudu insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti duharanire ubutwari twubaka ejo hazaza uyu munsi wabaye ikiruhuko mu gihugu hose asumta kaboye ijwi rya Amerika i Kigali